You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isagoo ka soo kabsanaya xanuun xagga maskaxda, Richard Bell oo 38 jira kuma uusan jirin xaalad uu isku qoro koorso ganacsiga lagu barto. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah 2014kii isagoo gurigiisa u socda ayaa waxa helay nin yaqaana sida dadka waxa uu rabo ugu qanciya.
Pamphlets out the front of the mental health unit here in Campbelltown.
Wuxuu waraaqo ku qaybinayay iridda hore ee xarunta dadka xanuunka maskaxda qaba oo ku taala xaafadan Campbelltown. Wuxuu ii dhiibay qoraal uu ku sheegay inaad ku qaadanaysid shahaadada diblomada oo ganacsiga lagugu barayo. Wuxuu kadibna ii geeyay xafiis, waana uu iga saxiixay. Laba asbuuc gudahoodna Mr. Bell wuxuu bilaabay college gaar loo leeyahay oo laga barto waxyaalaha lagu shaqaysto ama vocationka loo yaqaano, isagoo lagu soo xirageliyey waxaad qaadanaysaa diblooma kadibna shaqo full time adiyaad helaysaa, waxaana lagu siinayaa laptop ama computerka laptopka oo lacag la'aana. Wuxuuna galay waxa loo yaqaano vocational education and training course, sidoo kalena loo yaqaano VET courses oo ah koorsooyin dadka lagu baro xirfado ay ku shaqaysan karaan. Laakiin 4 asbuuc kadib wuu wadi waayey koorsadaasi wuuna joojiyey. Bilo kadibna wuxuu ogaaday in dawladdu ku leedahay dayn badan oo gaaraysa $12,500 oo uu dayn ku qaatay kooraskii lagu qoray. Nidaamkan lacagta lagu deynto ayaa loo yaqaanaa VET Fee Help. Mr. Bell ayaa markuu arrintan sii dabagalay wuxuu ogaaday in 2 jeer dayn lagu qaatay isla koorsadaasi. Sheekada Mr. Bell ayaa kumanaan ay saamaysay lacagta VET Fee Help oo koleejooyin gaar loo leeyahay ay iyagoo ka faa'iidaysanaya daldaloola xagga shuruucda ah ay arday ku qanciyeen inay kumanaan ku bixiyaan koorsooyin aan u qalmin oo aan waxba u taraynin. Waa sheekooyin marar badan soo maray Joe Evans oo ka tirsan Legal Aid New South Wales oo ah qareemada dadka sida lacag la'aanta ku difaaca.
So the problem is you have a lot of people who have started these courses, haven't completed them. They've got no training outcomes whatsoever or very little training.
Dhibaatadu waxa weeye dad badan ayaa koorsooyinkaas bilaabay maysan dhammaynin, wax natiijo oo tababarna kama aysan helin. Laakiin waxa lagu leeyahay ama lagu yeeshay dayn badan. Qaar badan oo deymahaas ka mid ah waxaa lagu cafiyayaa sharci cusub oo soo baxay oo maanta oo bisha Janaayo ay tahay kow dhaqangelaya. Wasiiradda arrimaha waxbarashada xirfadaha lagu shaqaysto Michaela Cash ayaa sheegtay in dhammaan dadka ay qayaaneen iskuulladaas ama koleejyadaasi aan daacadda ahayn laga cafiyi doono deymaha.
So we will ensure that where that debt has been occurred inappropriately, the Secretary of the Department now has the power.
Waxaan hubin doonaa in haddii qofka si qalad ah loo geliyay dayn, xoghayaha wasaaraddu uu awood u leeyahay inuu dayntaasi cafiyo. 8,000 oo arday ayaa ilaa iyo hadda deymahaasi laga cafiyay. Ilaa iyo haddana waxaa dawladda uga baxday $90 million, waxaana la filayaa inay sii kororto iyadoo kumanaan arday oo kale ay codsan doonaan in laga cafiyo deymaha. Nidaamka VET Fee Help ayaa laga taqalusay ama la tuuray 2017kii iyadoo la joojinayay koleejyooyinkaasi sida khaladka dadka lacagta uga qaadanayay inay sii shaqeeyaan. Waxaana hadda nidaamkaasi lagu beddelay nooc cusub oo loo yaqaano VET Student Loans. Iskuulada nidaamkan loo ogol yahay ayaa shuruudo adag maraya. Deymaha ay qaadan karaana waa la xakameeyey iyadoo hadba ku xiran hadba kooraska qofku dhiganayo. Saas oo ay tahay khubarada ayaa qaba in dadka laga faa'iidaystay ay u badnaayeen dadka ugu nugul bulshada. Waa kan Gerald Brody oo ah madaxa Consumer Action Law Center.
It was often very vulnerable people that were targeted by these colleges, including new migrants.
Inta badan waxay ahaayeen dad nugul oo ay koleejyooyinkaasi beegsadeen, waxaana dadkaas ka mid ah soo galootiga dalka ku cusub. waxaana si gaara loo beegsaday markay dadku ka baxayeen xafiiska cayrta ee Centrelinkiga iyo xafiisyada dadku shaqooyinka ay ka doontaan. Waxaa sidoo kale la beegsaday bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka ee ku nool meelaha magaalooyinka ka fogfog. Wuxuu intaa ku daray in dadku codsi ay sameeyaan haddii ay aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin in dayn sidaas ay u galeen laga cafiyo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.